fast digi looks Netik Ganzi dolare za green Vorugu pio si worry speed ni a creed Sura ni mbaya na mamanzi wa resist Indo tunawakulia Hakuna Subaru na bado na wakulia Menilalia kifua mpoa na nitadia Tunawakulia mnase tulia Tunawakulia, tunawakulia Hakuna Subaru na bado na wakulia Menilalia kifua mpoa na nitadia Tunawakulia mnase tulia Tunawakulia, tunawakulia
Kushoto kulia, tunawakulia Na shika shika jegi na mkono wakulia Mkono wakushoto saino change to gear Nimecheki ukini cheki nka kucheki pia Ukuje bash call ya besties Miuku wafisi but you need tadia Wautu mafia na nibai ya bia Teja patikani saya mesinzia Na cheki ume call tu sana Tenja meni gift ulimba ya jana Siezi kuitaji tulijua na tujana Lituma tuza jaba alafu kwa chana
Hakuna Subaru na bado na wakulia Menilalia kifua mpoa na nitadia Tunawakulia mnase tulia Tunawakulia, tunawakulia Hakuna Subaru na bado na wakulia Menilalia kifua mpoa na nitadia Tunawakulia mnase tulia Tunawakulia, tunawakulia
Milimba ya keyo, nyonyo aka keyo Oh nitadadi ni kama mini pero Siezi kukufia, siezi daddy mindio stero Hapa tulalishi unapigo tu keyo Kila step na take new kicks Parasite siwa die no ticks Kudung, Netflix no chill Tourist kila day new dish Tunawakulia, tunawakulia Kila kona wana tutusikia Tunawakulia, tunawakulia
Tunawakulia Hakuna Subaru na bado na wakulia Menilalia kifua mpoa na nitadia